Matayo 13. Chieng' onogo, Yesu nowuok e ot mi odhi obet piny e dho nam kapuonjo ji. Oganda mane ochokore moluore ne duong' ahinya, omiyo nodonjo e yie mobetie ka ji to ochung' gi oko e dho wath. Noloso kodgi gi ngeche kuom weche mang'eny. Nowacho nigi niya,
"Ng'at moro ne odhi chuoyo. To kane oyudo chuoyo, kodhi moko nolwar e wang' yo, mi winy obiro mochamo. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, ma lowo operore. Mine gitwi piyo, nikech lowono ne ok tut. Bang'e chieng' nowuok, mowang'o cham ma pod tindogo. Kendo kaka tiendegi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyo piyo. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo mothung'ogi. To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne ginyak. Moko nonyago kodhi 100, to moko 60, to moko 30.
Eka Yesu notieko kawacho niya,
"Ng'at ma nigi it mar winjo, to mondo winji."
Jopuonjre Yesu nodhi ire mopenje ni,
"Ere gimomiyo iwuoyo ni ji gi ngeche?"
Yesu nodwokogi niya,
"Un osemi ung'eyo weche mopondo mag loch polo, ji mamoko to ok omi. Nimar ng'at man go ema nomedi, mibed gi gik mang'eny moloyo. To ng'at ma onge go noma kata mana mano matin ma en go. Awuoyo nigi gi ngeche nikech girango gik moko to ok gine. Bende giwinjo wach, to ok donjnegi. Kata ng'eyo tiende bende ok ging'e. Kamano gima ne Isaya okoro koro timore kuomgi. Nokoro niya, winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang'. Kendo neno to ununen, to ok unung'e tiend wach. Nimar chuny oganda ni osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wang'gi. To kadani ok kamano, to dikoro gineno. Kendo dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonegi, mi gilokre, giduog ira, kendo achang'gi. To un johawi, nikech wenge uneno, kendo itu winjo wach. Adier awacho ni jonabi mang'eny nogombo neno gik makoro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo. To un, chikuru itu mondo uwinj tiend ngech jachuoyo. Ng'at ma winjo wach loch Nyasaye, to ok donjne, chalo gi kodhi mane olwar e wang' yo. Ng'ama rach biro, kendo mae gima ochwo e chunye. To kodhi mane olwar e lwanda, kama lowo operore, e jalo ma winjo wach, to yiego piyo piyo gi mor. To wachno ok moki e chunye, omiyo ok odag aming'a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to opodho piyo piyo nono. Kodhi mane olwar e kind kudho, to e ng'at ma winjo wach to paro mag piny gi ber mar mwandu thung'o wachno, mi ok nyag gimoro. To kodhi mane ochwo e lowo maber e ng'at ma winjo wach, kendo donjone. Onyak maber, mana ka kodhi mamoko nyak 100, to moko 60, kendo moko 30.
Yesu nogoyo nigi ngero machielo niya,
"Loch polo chalo gi ng'at mane ochwo kodhi mabeyo e puothe. To otieno, kane ji nindo, jasike nobiro mochwo ogolo e kind cham. Kuom mano, kane cham odongo kendo omoyo, to ogolo bende ne nie kindgi. Jotich wuon puodho nodhi ire, mopenje niya, Jaduong', donge kodhi mabeyo lilo ema ni ichwoyo e puothi? Kaka mano, to ogologi oa kure?" En to nodwokogi niya, "Jasigu moro ema otimo kamano." Eka jotich ne nochako penje ni, "Idwaro ni mondo wadhi wapudhgi oko koso?" To nodwokogi ni, "Ooyo, kik utim kamano. Dipo ka upudho cham kaachiel gi ogolo. Wegiuru aweya gidong giduto nyaka ndalo keyo chopi. Eka ananyis jokeyo ni mondo gikwong gipudho golo, gitwe wiye wiye mondo giwang' e mach. Bang'e gikacham, giole decha.
Yesu nochako goyo nigi ngero moro niya.
Loch polo chalo gi koth karadali mane ng'ato okao mopidho e puothe. En kodhi matinie moloyo kodhi mamoko duto, to ka osedongo, to odoko yath maduong'ie moloyo yien duto, kendo winy biro migedi e bedene.
Yesu nochako goyo nigi ngero machielo niya.
Loch polo chalo gi thowi mane dhako moro okao mobagogo mogo atonge adek, mi bang'e ochiek maber.
Kane Yesu puonjo ji wechego duto, to nowuoyo nigi mana gi ngeche. Adier, ne ok owach nigi gimoro mak mana e yor ngero. Mano notimore mondo gima ne janabi owacho otimre. Janabi no nowacho ni,
anawuo kodgi mana gi ngeche, kanyisogi gik mosebet kopondo nyaka ne piny chakre.
Eka Yesu noweyo ji modonjo e ot. Jopuonjre ne odhi ire, mokwaye ni mondo oloknigi tien ngech ogolo mochwo e puodho. Yesu nodwokogi niya,
ng'at mane ochwoyo kodhi mabeyo en wuod dhano, to puodho e piny. Kodhi mabeyo to e joma oyie loch polo, to ogolo e joma luo Satan. Kendo jasigu mane ochwoyo ogolo e Satan. Keyo to e giko piny, kendo jokeyo e malaika. Kaka ichoko golo, kendo iwang'o e mach, e kaka nochok ji, miwang' chieng' giko piny. Wuod dhano noor malaikane mondo ochok gik moko duto mamiyo ji ketho, kaachiel gi jomaricho, mi ogol oko e pinye, kendo owit e mach mager. Kanyo ywagruok gi mwodo lak nobedie. Bang' mano, jomakare norieny ka wang' chieng' e piny wuongi. Ng'at manigi it mar winjo, to mondo winji. Loch polo chalo gi mwandu mane opandi e puodho, mi ng'ato oyudo, mochako iko kendo. Ng'atno nodoko mamor ahinya, omiyo nodhi oloko gige duto pesa, mi oduogo ong'iew puodho no. Bende loch polo chalo gi ja ohala madwaro kite manengo gi tek. To ka osenwang'o moro maberie moloyo moko duto, to odhi oloko gige duto pesa mondo ong'iewe go. To bende loch polo chalo gi tol mobole nam, mamako kit rech duto. Ka osepong', to jolupo ywaye oko e dho wath. Kendo gibet piny mondo gipog rech. Rech mabeyo gikete oserni, to maricho giwito oko. Mano bende e kaka notim ni ji chieng' giko piny. Malaika nowuogi kendo nopog joma richo kuom joma beyo, miwiti e mach mager. Kanyo ywagruok gi mwodo lak nobedie.
Bang' mago duto, Yesu nopenjo jopuonjre ne ni,
bende wechego duto osedonjonu?
Ne gidwoke ni,
gisedonjonwa.
Eka nomedo wacho nigi niya,
kaka mano, to japuonj chik mapuonjore wach loch polo chalo gi wuon dala magolo mwandu manyien gi machon kar kenone.
Kane Yesu osetieko goyo ngechego, noa kanyo mi odok dalagi. Ne opuonjo e od lemo, mi joma ne owinjo kaka opuonjo nowuoro, mopenjore niya,
rieko makama kod teko mar timo honnigi, to jali oyudo kure? Donge en wuod japecho cha? Min mare donge iluongo ni Maria? Kose Jakobo gi Joseph gi Simon kod Juda donge gin owetene? Donge en ema nyiminene duto odak kodwa kagi? Koro gigi duto to oyudo kure?
Kamano ne gisin kode. Yesu to nowacho nigi niya,
janabi imiyo duong' kuonde duto, to mak mana jogweng'gi gi joodgi ema ochaye.
Ne ok otimo honni mang'eny kuno, nikech jogo ne onge gi yie.